It's DRT.
Shedded. Baba Kala.
Yogo on the bed.
Kula divai mama sita. Wakila naitu dai kashalipwa. Yes. Kama Dubai kumbe Afrika tasipo jirudia ndo shawai kufanyika. Shimo limetema nando. Mindo nimesema wala utaka peace. Mindo na wapenda wale wako this. Mindo na watema maskini nimepata. Na matako yalimbwata. Kila napotimba disaster. Kisha disa mlete mami faster. Wanasema nafanya madharau. Kisa nakula bata zaidi yao. Fimbo nazo wachapa mafalao. Na wafanya waonekane vidampa anga zao kwani. Madem wana banana na mimi tu. Madon wana nitazama chini juu. Kama deo ya metimba. Na wakitaka selfie na vimba. Hizo funga store ya mka. Joe uko na po bang master. Leo mini na mado ya meja. Bala na weza jaza ndo kwa chapa. Na wanyosha paka haters. Wakizima madem zao na waweka. Yes, it's all about papers. What is? It's all about papers. Wanasema nafanya magarao. Kisa nakula bata zaidi yao. Fimbo nazo wachapa mafalao. Na wafanya waonekane vidamba anga zao kwani.
Wacha kumbali yonge. Nene wacha kumbali yonge. Nene wacha kumbali yonge. Nene wacha kumbali yonge.
Now let the money talk.
Ayeye.
Isulize nani boss.
Ayeye.
Now let the money talk.
Ayeye.
Isulize nani boss.
Ayeye. Bene wacha kumbali yonge. Bene wacha kumbali yonge. Bene wacha kumbali yonge. Bene wacha kumbali yonge.
Baby girl, nimedisa nionje. Nimekwisha nione huruma. Umekwisha nikoleza.
Baby girl,
nimedisa nionje. Nimekwisha nione huruma. Umekwisha nikoleza.
Oh baby.
Unanikosha.
Ilo
uno girl naniosha.
Shakani nisi opesa.
So bend down for me now.
Now turn the music on.
Baby, watcha